Revelation chapter 19, it reads, "Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed with fine linen, and clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints." From 7 and 8.
Isambulo 19:7-8 ithi, "Masithokoze sithabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uzilungiselele. Wanikwa ukuba ambathe ilineni elicolekileyo nelikhazimulayo nelihlanzekileyo, ngokuba ilineni elicolekileyo liyizenzo ezilungeleyo abangcwele."
Ephesians chapter 5:25, "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word."
Ifundeka kanjena ke, "Madoda, thandani omkenu njengalokhu noKristu athandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuba azimisele ibandla elinenkazimulo lingena sisihe."
Amen. From the two books that we have read, we have seen that God is preparing the church.
La kulezi ncwadi esiceda kusifunda siyabona ukuthi uNkulunkulu ulungisela ibandla lakhe, uyalilungisa.
The book of Revelation, that he may be found with a clean linen cloth, which is the righteousness of the saints.
Encwadini yesambulo sithola ukuba kufuneka ibandla litholakale limbethe ingubo ebonakalisa inkazimulo ukuhlambuluka kwabazalwane.
The book of Ephesians gives us a picture of marriage between a husband and a wife.
Incwadi yabase Ephesians yona isibonakalisa ngendlela umshado phakathi kwesifazane nowesilisa usebenza ngakhona.
And it says that God is preparing the church in the same way as the wife should, the wife and the husband preparing for a marriage.
Lithi iBhayibheli noNkulunkulu ibandla ulilungisa ngaleyo ndlela ke, njengoba sibona before kushadwa owesifazane uyazilungiselela nowesilisa kanjalo alungiselele owesifazane wakhe.
So brethren, God is preparing the church for the glory that is to come.
So bazalane, uNkulunkulu uyalilungisa ibandla ulilungiselela inkazimulo yakhe ezayo.
So as we come to church, we should always put it in mind that God is preparing us for the big day that is to come.
Siseza ke sontweni njalo kube semcondweni wethu kuba siza nje ngoba uNkulunkulu usilungiselela leli langa lakhe elizayo.
That should be our attitude.
So kufuneka lokho kube senhlizweni zethu njalo, sikwazi lokho.
We don't come to a society or just to a group of people where we just get along and do something together.
Akusike umkhuba wethu kuba ufuna size ngathi siza lapha sohlangana khona nje kube ngathi inhlanganyela yabantu abazwanayo benza nje umcimbi othize.
But God is preparing us.
Kodwa ufuna sazi kuba sina siza enkonzweni siza ngoba uNkulunkulu uyasilungiselela izinhliziyo zethu for lena nkazimulo yakhe ezayo.
And when you believe in the Lord Jesus Christ and you come to a church to be led in the church, you must know that you are under that administration to be prepared.
So uma ukholwa enkosini uJesu ikuthatha yona, ngoba na ukholwa iyakuthatha ikufake ebandleni eliza kulusa. Funa wazike kuba ungaphansi kwalelo bandla uyaluswa ngoba uChrist ukulungiselela wena inkazimulo yakhe ezayo.
Now you'll agree with me. Where there's quarrels and fighting and gossips, you cannot call that church clean.
So singavumelana ke bazalwane ukuthi la kunenkuba evana khona kuhlangahlangene abantu bangazwisisani khona ngeke savumelana sathi ibandla lelo lihlanzekile.
Now the problem that we have, it is because of the phrase that is used, it's commonly misused. Don't judge me.
Inkinga ekhona kakhulu emhlabeni ukuba abantu sobana lapha emcondweni ukuba bazibekele bona ukuthi njalo na uthi yakhuza owubona into bathi ungangehluleli.
I'm sure abaningi luthile muthari no usikangikahlula.
Abaningi ke ngenezwa na uthi yamkhulumisa umuntu athi ungangijudge.
No, wena you are too judgmental.
But wena uhlulela kakhulu.
Now bazalwane, you must put it in mind ukuthi the devil will use the very same Bible to deceive us.
So bazana ufuna sazi ukuthi naye kusathana nabantu bakhe abafunda leli Bible abafaka umcondo ukuba asibasilahlekise.
But if we don't read the Bible carefully,
so uma singalifundi iBhayibheli ngokuqonda,
we will fall to all these traps.
Sizawela kulezi lawo magibe abekiwe, lawo ma trap abekiwe ngaphambi kwethu.
I've asked one man, one pastor, how do you deal with issues in your church?
Wabuza omunye umfundisi wathi uwenza kanjani uma kunezinkinga esontweni na?
He said, God didn't call me to deal with issues in the church. God called me to teach in the church.
Wathi uNkulunkulu akangibizanga ukuthi mina ngilungise izinkinga esontweni, ungibizele nje ukuthi kume ngishumayele.
That is not true.
Bazalwana, likho iqiniso lapho.
God has called the pastors, the ministers of the church, to deal with the issues of the church. And the way of teaching the church, it is not just to stand here and teach. But the way you do things in life, the way you talk to people, that is how you teach.
Iqinisa ke bazalwane lithi uNkulunkulu usibizile singabashumayele nabaholi ukuba sifundise ibandla, hayi kuphela ngokukhuluma kodwa nangezenzo nangezinto ezenzayo ukufundisa abantu.
Now I want to talk about church discipline today.
So namuhla bazalwane ngifuna ukukhuluma ngokuthi ibandla lingaziphatha kanjani.
When there's issues, how do we deal with issues in the church?
Uma kunezinkinga esontweni senza kanjani?
Do we just carry on as if nothing happened?
Siyabuka nje sithi ha akukho kwenzekile sindlule sithi mhlambe kuzasolva kona na.
That is not how we deal with issues.
Cha, sithola ke ukuthi akusinjalo.
Jesus, long before the church was established, gave an advice to his disciples.
UJesu ke washo nawo amagama abonisa abafundi bakhe ngaphambi kwa ibandla liqale.
The truth is, no one amongst us qualified to judge anyone.
Liqiniza lithi asikwazi ukuhlilelana.
I don't have the power to judge any of you.
Akanawo amandla ukuthi ahlulele umuntu.
But by the authority of the word, I can correct a brother.
Kodwa ngenxa ukuthi izwi lisinikile amandla ukuba silungisane, kufuneka silungisane.
So we read lots of verses, but I would like us to take our text from the book of Matthew's chapter number 18.
So izwi lethu namhlanje sizalifunda encwadini kaMateyu chapter number 18. Noma nje sizawufunda izincwadi zibe ziningi namhlanje, kodwa incwadi yethu sizawuqala ku Matthew chapter number 18.
We will read verse by verse and try to explain how is that and why, how we should deal with that issue.
Sizawufunda ke amavesi ngamavesi sibone ukuthi singasebenza kanjani or sisebenze sifike kuphi ngalena ndaba esikhuluma ngayo namhlanje.
We'll read until verse 19.
Siyoqala ke kuverse number
15
siye kuverse number
19. Moreover, if your brother shall trespass against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he shall hear you, thou hast gained your brother. But if he will not hear you, then take with you two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect you to hear you, tell it to the church. But if he neglects to hear the church, let him be unto you as a hidden man or a publican. Verily I say unto you, whosoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
Ifundeka ngalolu hlobo, Matthew 18 from 15 to 19. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsole ninodwa naye. Uma ekuzwa, woba umzuzile umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma babili kanye nawe, ukuba onke amazwi eqiniso ngomlomo wawofakazi ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa, nalo ibandla, makabe kuwe njengowesizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, konke eniyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe ezulwini, nakho konke eniyakukukhumula emhlabeni kuyakukhunyulwa ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abaluqedayo, bayakulenzelwa uBaba osezulwini. Siyabonga. Singavala amehlo. Inkosi yomusa isibusise. Nkosi Jesu, Ise, Ndodana, Moyo Ingcwele, siyakubonga Nkosi yami ekuseni. Sibonga Baba izwi lakho, sibonga Baba ukufundwa kwalo, sibonga ukuqala kwalena nkonzo, sibonga indumiso yonke Nkosi. Sivulile amaphimbo wethu sahlabelela, sabhekisa kuwe wonke amezwi Baba, salizwa izwi lakho. Namanje ke Nkosi yami kwisikhathi Baba sokushunyayelwa kwalo, lapho Nkosi yami sifundisana khona, sifundiswa nguwe Nkosi ngenceku yakho Baba uyikhethileko nanamhlanje. Siyakubonga Heavenly Father, vula amehlo wethu sibone. Vula Nkosi yami izindlebe zethu sizwe Baba, naku kuyalwa na indlela Nkosi yami, ngoba ukuhamba kwebandla kukuhamba kwethu, ngoba yithi ibandla Nkosi yami kushiwe nasekuseni Jehova, singamalunga omzimba owodwa. Sikondise ke Nkosi, siphe Nkosi yami ubuhlakaniphi bokwenza ngentondo yakho, ngoba Baba sikwazi ukuzuza lena nkazimulo osulungiselela yona ezayo. Siyakubonga ke Jesu Christ ekuseni ngegama lakho Nkosi, sonke singathi amen.
That's for the corner bazalani. It says, when your brother sins against you, take one or two brothers with you and go to the brother and try to solve that issue.
Little Bible bazalwane, uma kukhona lokona enhliziyo yakho, thatha omunye nihambe ukuze niwazi ukuyisolva lena ndaba.
So bear in mind that when someone has sinned against you or said something against you, or you have seen someone doing something wrong.
Bazalwane, sihlale sikubeke emqondweni ukuthi sizobona ukuthi uma umuntu ekonile, or uma umbone umuntu ona phambilini ufuna lena ndaba, uyibheke kanjani.
You should go to the brother and talk to him.
Little Bible, hamba kumfowenu ukhulume naye.
If he doesn't hear you,
Little Bible, uma angakuzwa,
take one or two brothers with you to the brother and try to talk to him about his issue.
Little Bible, thatha omunye nibe babili noma bathathu niyokhuluma ngalena ndaba.
If he doesn't hear you,
Little Bible, uma angakuzwa,
tell it to the whole church.
Litshela ibandla lonke
that this brother has this issue and he doesn't want to repent from this issue.
Kuthi lo mpho unenkinga eso unesona sinjena and akafuni ukuphenduka.
Then it says, if he doesn't hear the church,
uma angalizwa ibandla,
treat him as a heathen.
Akathathwe abonakale njengomuntu ongazange sakholwe vele,
or a publican,
abe umuntu wangaphandle.
So a church is a very important institution, brother.
So bazalane indawo ebizwa ukuthi ibandla, indawo ebaleka kakhulu emphakathini nasesizweni.
It has a way that deals with issues.
Ibandla linendlela elisebenza ngayo izinto zenzekayo emhlabeni nasebantwini.
And then the aim of that is to make sure that we know who is a Christian and who is not a Christian.
Indlela uba ibandla afuna lisebenze ngakhona ngokwembhalo yiloku okunqedayo ukuba kwaziwe ukuthi ubani ongumzalwane, ubani ongasiye umzalwane.
John says, whosoever does not listen to you is not born of the Spirit of God.
Little Bible, lo ongalaleli intando kaNkuluNkulu angalaleli nawe ukhuzwa vele akazalwanga ngomoya okaNkuluNkulu.
Irrespective of how many times you come to the church.
Noma eza kangakanani esontweni afana noNicodema kodwa uma angalaleli akazange.
Irrespective of how much you participate on the issues of the church.
Noma uhlanganyela kangakanani ezintweni zebandla kodwa uma ungalaleli uchubeka ngenhloko iqinile lithi iBhayibheli awuzwalanga ngomoya kaNkuluNkulu.
And then that should tell us something.
Loko bazalana kufuna kusitagisele empilweni zethu.
It says you must treat him as a heathen.
Little Bible, umuntu onjalo akasithathwe abonakale njengomuntu olihedeni.
Even though we have preached Christ to you, you have said you believe in Jesus Christ.
Noma mzalwane sike sakulasa kushumayela livangeli washo na kwathi uyakholwa kuJesu Kristu kodwa.
Or maybe we have even baptized you.
Mhlawumbe mzalwane uzovuma saza kufaka emanzini wathanda wabhabhatiswa.
But if you don't listen to the instructions of the word of God.
Kodwa uma ungalaleli izwi likaNkuluNkulu.
Last funda khona in the book of Hebrews, he said he is washing the church, he is sanctifying the church, cleansing it by his water, which is the word of God.
Little Bible bazalwane libandla ngamanye amagama umuntu namunye ngamunye uNkulunkulu uyamgeza uyamgcwalisa amgeze ukuze ahlambuluke enomgeza ngelivi lakhe.
And if someone doesn't listen to the word, he says you must treat him as a heathen.
So uma singalaleli izwi likaNkuluNkulu funa sibonakale ukuthi singabantu bezwe.
So which means we will deal with you as umuntu ongakholwa. And how do we deal with umuntu ongakholwa?
So umuntu ongakholwa abazalwane simbhekana naye kanjani na?
Firstly, what the church does to me, it cannot do to you.
So ibandla elikwenzayo kuye ngeke lakwenza kuwe.
If you have sinned and you have failed, you didn't repent from your sin.
Uma usesonweni wangaphenduka esonweni sakho,
we can't marry you.
Ngeke ushadwe. Ushadiswe.
Ngeke ushadiswe.
Yes,
that's the right way.
Yeah.
And you can't fellowship with us in a holy communion.
And ngeke wahlangana nathi esidlweni senkosi lapha sihlephula khona isinkwa siphuza iwayini lelo ngumzimba negazi kaKristu.
Even when maybe we are fundraising for the church, we can't allow you to partake in that fundraising.
Noma sesenza umsebenzi wenkosi wokwakha ibandla, uma utholakala usesonweni ngeke wavunyelwa kuhlanganyela kuleyo kuleyonto esiyenzayo.
Because we treat you not as a Christian.
Ngoba walile iziyalo semanje sesikuphatha njengomuntu ongasiye umzalwane.
So you can't say we are too judgmental.
So ngeke wathi ibandla liqinile kimi.
But if the word of God judges you,
so ngoba izwi likaNkuluNkulu uma likwehlulela,
and you refuse to be judged by
and liyakuyala uyala ukuyaleka ngezwi likaNkuluNkulu,
then we have to treat you.
So uma uqhubeka nesono sakho kufuneka umuntu uphathwe njengesoni ngoba uqhubeka esonweni ngenkani.
Amen. Now the question is, what is the aim of judging a brother?
So umbuzo uthi yini injongo yethu uma sibonisana sahlulela umzalwane simbona inkinga yakhe zama ukumcorrecta na? Yini injongo lapho?
The Bible used the word restore.
Little Bible ukuthi abuyiswe or athiwe kabusha.
In the book of Galatians chapter number 6.
Incwadi yase Galatia chapter number 6 ithi
verse 1. Ithi, brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering yourself, lest you be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
Bazalwane uGalatiya chapter number 6 verse number 1 usifundisa so. Uthi uma umuntu ehlelwa isiphambeko bazalwane nina bomoya mbuyiseni njalo ngomoya wobunene. O uzibheke ufuna nawe uyengwe. Thwalisanani imithwalo yenu nigcwaliswe kanjalo ngomthetho kaKristu.
Carry one another's burdens and so forth.
Bazalwane lithi iBhayibheli asithwalisaneni imithwalo yethu sikwazi ukugcwalisa umthetho kaKristu Jesu.
The greatest burden in the life of a Christian is a sinful nature.
Inkinga enkulu empilweni yomuntu engathwala ibe umthwalo phezulu indalo yethu ukuba sidalelwe esoneni.
That is the greatest burden in the life of a Christian.
Inkinga enkulu empilweni yomzalwane leyo.
And to restore a brother from a life of holiness, it is a battle.
So ukumbuyisa umuntu umbisele endleleni engiyona yona kaKristu kuba ngumsebenzi.
That is why the Bible says we must, even you who are calling that brother into restoration, you must be careful yourself.
That's why the Bible lithi nathi esilungisayo silungisa abanye, kufanele nathi sivule amehlo siqaphele singaze nathi sigcine siwele esonweni.
Because a deceived brother, he becomes a deceiver himself.
Ngoba umuntu oyengiwe naye uyaqhubeka ayenge abanye.
So we should be careful as to how we deal with a
so ufuna siqonde bazayo ukuba sisincedana kanjani uma sendlini kaJehova.
And I'm sure many of you have heard these words: when two or three are gathered in my name, I am there also.
Labanye bethu bavile lamagama labhaliwe eBhayibhelini kuMatthew athi la lababili nabathathu bahlanganile egameni lami nami ngikhona.
When you read those words, the first thing that comes in mind is prayer.
Abantu abaningi nabeva lamagama bacabanga ukuthi lapho kukhulunywa ngemthandazo.
Many people have used this word for a prayer meeting.
Labaningi bathandazisa lamagama la kuthandazwa khona.
They say when the two or three are gathered in my name, God is also there.
Bazigqugquzela ngawo ke labanye laba absent emthandazweni bathi noma esibabili sibathathu uNkulunkulu khona.
But here, brethren, God was talking about church discipline.
Nobe bazalane sathi ukuthi uNkulunkulu khona kodwa lamazi lawo bekakhulumwa lapho uNkulunkulu bekakhuluma khona ngokuthi ufuna siqondisane.
When you pray alone at home, God is there with you.
uNkulunkulu akadingi sibe sibese ithimu enkulu uma uthandaza vele ukhona nawe na ukhona endlini uthandaza uNkulunkulu khona.
But here God was saying if a brother is caught in sin.
Kodwa iBhayibheli bazalwane lithi uma omunye wethu atholakale asesonweni
and you call him in order.
Ene siyambita bazalwane sithi manje sokwendeke inkinga la sono lesi.
God says I am more involved in that.
Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhona lapho uma sibitana ngamunye ngamunye sisolva inkinga yethu.
God is involved in our church discipline.
Lapho uNkulunkulu ukhona siqondisana ngamunye ngamunye.
He is working even to punish that brother.
Uyasebenza yena ukuba ajezise lolo sosonweni.
If you think you can sin to the church and maybe if the church doesn't deal with you, you can go and join another church.
Abanye ke bacount bangona kwenye isonto waphila impilo engcolile ngoba lenye isonto limbonile bese uyaphuma sohamba wezwena lelinye akusebenzi njalo.
The book of Hebrews chapter number 12.
Incwadi yamaHebheru ithi
Hebrews chapter number 12 verse 7.
Incwadi yamaHebheru chapter number 12 verse number 7.
Let's start from verse 6.
Alright, incwadi yamaHebheru sikala kuverse number 6 ku chapter number 12.
For whom the Lord loves, he chasteneth and scourgeth every son whom he receives.
Ngokuba inkosi iyamiyala emthandayo ishaye yilo naloyo ndodana eyamukelayo.
Bazalwane, uma usindisiwe ngempela,
hawuphulisiwe kanithi,
God will punish you.
Modimo utawu ya uzakuphanisa.
Sometimes we think God loves us so much that he will let us get away with everything that we
bazalwane akusiqinisa lesihlala sikucabanga mhlambe labanye bethu ukuthi uma nkulunkulu asithanda kakhulu noma esingona utasiyekela ukuba senze uzasiyekela ukuba senze izono zethu.
The Bible says whom God loves.
LiBhayibheli lisitshela ukuthi loyo umuntu uNkulunkulu amthandayo, lo muntu othandwa nguNkulunkulu,
God punishes.
uNkulunkulu uyamjezisa umuntu amthandayo.
And if you endure the chastening, God dealeth with you as sons.
Bekezelelani ukuyalwa yiNkosi, uNkulunkulu uyakuniphanisha njengabantwana abathandayo.
For what son whom the father chasteneth not?
Iyiphi indodana engayalwa nguyise na?
But if you are without chastening, whereof all are partakers, then you are bastards, not sons.
Kepha uma ningayalwa, abathe bonke benziwa, abahlanganyeli kukho, khona ke ni ngabe sihlahla esi nanandodana. Uma inkosi ingasiyali, shot asiyi bantwana bayo, ngamanye amagama isamari.
Some people will say, but why nakisutheha hakana aki esi dibi tsao fita tsas mama.
Abanye ke bana lo mkhuba ukuze compare nabanye bathi ngihlupheka kakhulu kodwa mina ngoni njengabo bonke abantu.
Mama uyirase mara na akaira dibitse kalo hore nka sutheha je.
Basho njalo bathi omunye naloya wenza izono eziningi, mina ngizama ukuziphatha kodwa angenzi izono kodwa ngihlupheka kwenzela wonke umuntu.
Let the bastard live the life of a bastard.
Sihlobo sami, yekela umuntu ongakholwa aqhubeke nempilo yakho okungakholwa, wena ungumntwana weNkosi.
So and if God doesn't punish you,
ngoba bazane siyabona uma uNkulunkulu angakujezisi ezonweni zakho,
God doesn't correct you,
funa ubuzibuze umbuzo ukuthi ngabe ngumntwana kaNkulunkulu na o ngumuntu wangaphandle uma uNkulunkulu angangiyali.
Can I just seem like everyone else and get away with it?
Ngama magama sibuze umbuzo. So ngingaqhubeka nje ngenza isono njengoba wonke umuntu uNkulunkulu angiyekele nje uma nguyise angubaba na?
But it continues to say,
liyaqhubeka iBhayibheli lithi,
furthermore, we had fathers of our flesh which correct us, and we gave them reference. Shall we not much rather be in the subject unto the Father of spirits and live?
Nakanjalo ke bazalwane, sina oyise bethu benyama abasilungisayo uma singaqondanga endleleni. So uma kunjalo ke ngeke na savumela uNkulunkulu onguyise kamoya asilungise ngaleyo ndlela na?
That's a rhetorical question.
Mbuzo lo wabazalwane odinga ukuba usihlale sizibuza wona ezinkhizweni zethu.
And the answer is yes, we will let God correct us.
Bazalwane, impendulo ithi uNkulunkulu kuyafuneka asilungise.
Verse 11. Now no chastening of the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth a peaceful fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
Lithi iBhayibheli bazalwane, uma siyalwa manje, sijeziswa manje silamhlabeni, kubonakala lokho kubuhlungu kakhulu ngoba silamhlabeni. Kodwa lithi bazalwane, uma siyalwa ngaleyo ndlela, ikangakanani injabulo yethu lesiya kuyizuza nemkhele wethu wasezulwini na uma sivumele ukuyalwa semhlabeni.
Brethren,
bazalwane,
it is not a pleasant thing to see other people sharing in the bread of God when you cannot.
Akusikuhle sihlobo sami ukubona abantu bahlephulelana isinkwa senkosi uma wena ungeke wakhona ukusihlephula.
Because of your sin.
Ngenxa nje ukuthi wena uvinjwe isono.
It is not nice to see others partaking in other things of the church.
Akusikuhle ukubona abanye abazalwane benza izinto esontweni, inkosi babusisa wena ungakhoni.
You can't even ask to pray in the church.
Uya awukhoni even ukuthandaza.
You can't even ask to start a hymn in the church.
Asikhoni even ukucela ukuthi sicela uthandaze, asikhoni ukucela ukuthi sikela mhlawumbe ucule.
But if you truly love the Lord,
kodwa uma kunjalo sihlobo sami, mara wena uyamthanda uNkulunkulu,
you will repent from such.
Uma singabantu usivimbeleke kanjalo, sizazi izono zethu, sizawuphenduka ngoba siyithanda iNkosi.
And it says, but grievous nevertheless, afterward it yielded the peaceful fruits of righteousness unto them which are exercised by it.
Bazalwane, noma sesijezisiwe kanjalo kodwa buyala kwethu uNkulunkulu kuleta isithelo esohlala sikhona njalo kithi sibonakalisa kuba yizilabo benkosi.
We can even take from your child.
Cabanga nje ngomntwana wakho omncane.
If you don't discipline your child,
uma ungamdiscipline umntwana wakho,
goes out the way he wants to.
Wenza ngendlela afuna ukwenza ngayo.
At the end of the day, he becomes your trouble.
And ekugcineni ngoba wena umiyekelile, ugcina ngathi inkinga yakhe yedwa, ugcina inkinga even yakho.
So God doesn't want that to happen to us.
Bazalwane, uNkulunkulu akafuni singabe yilabo abangayalekanga, abangayalwa.
He says, a little leaveth the whole lamp.
Little Bible, bazalwane, bathi isinyana nje lencane ingayimosha iflower labo ongakafanelanga isibe khona.
So a little sin.
So kanjalo nesononyana esincane.
A gossip.
Nje uhlebanyana nje okuncane.
Can be dangerous to the church.
Kuyawumosha kulibulale ilibandla bazalwane.
That is why we need to deal with it right ahead.
That's why ufuna sifundisane sikhulume ngalezi zinto sikhathi sisesekhona.
When we have heard that a brother did this to me.
Uma uvile ukuthi khona lo wenzile othile kuwe.
You don't go to another one and say, "Mang arisoso kan."
So siyafundiseka bazalwane, uma kunenkinga awuyi komunye uyotshela yena ukuthi mang wenze so kona and mang wenza so uya kuye person direct ngemoya omnene isho njalo.
And if that brother doesn't hear you,
little Bible, uma ke ningavani,
you can either come to the pastor,
then you come to ebazalwane omunye noma umfundisi uthi mfundisi ngibe nenkinga so
and then I'm not happy with the situation.
Ngile ukukhuluma naye kodwa angijabulanga ngalendlela lesikhuluma ngakhona.
But if then the brother shows not to care,
little Bible nasimbita kodwa yena angafuni kulalela lo munye wethu,
if he shows not to be ready to forgive,
abonakalisa ukuthi inhliziyo yakhe isinhliziyo lexolelako njengenhliziyo lexolelwe nayo,
then we understand this brother doesn't understand that he has been forgiven much.
So ufuna lapho sibone sifundisana ukuthi hey sihlobo sami, awuxoleli ngoba phela nako awuconzi ukuthi nawe waxolelwa.
So that tells us he doesn't understand.
So akaqondi.
He doesn't even know he's forgiven.
Akaboni ukuthi uxolelwe tono takhe.
We can't even ask him to pray the Lord's Prayer.
So ngeke wathandaza even umthandazo wenkosi.
Because the Lord's Prayer has this word.
Ngoba umgama lakhona emthandazweni wenkosi lathi sixolele nathi izono zethu njengoba nathi baxolele abanye.
That is why we have to treat you like a heathen.
Ngoba ke mzalwane, uma ukhombisa kungaphenduki esoneni sakho, kufuneka utreatwe njengomuntu loyisoni vele.
So brethren, we need to build one another.
So bazalwane, iBhayibheli liyasifundisa, funa sakhane nesibe ngumndeni lo wakhekile.
There are many scriptures that I can quote on the issue of church discipline.
So mina ngibhalo bazalwane esingakhuluma ngayo lebonakalisa ufuna sithi phathe njani njengabazalwane benkosi.
So we need to prepare ourselves.
So ufuna sithi lungiselele
for the marriage of the Lord Jesus.
Bazalwane, nasilamhlabeni siyadilungiselela ngelivi laNkulunkulu ngokuyalwa, ngoba sizilungiselela umshado ozayo wethu newundlu elinguKristu Jesu.
And it says is the righteousness, the white garment.
So iBhayibheli sitshela ukuthi labo bazilungiselelako babonakala njengalabo labagcoke ingubo lemhlophe.
I know in our culture the white wedding it's no longer has a meaning.
Bantu nabashada namhla kubonakala nje ukuthi kuyadlalwa.
People have been together for 18 years, they have 3 children, and then they wear a white dress and say we are married.
Ngendlela tinhlokotethu uhlangahlale ngakhona bani bakhona ukuhlala for 18 years to 20 years, then egcineni somuntu oqhama kumama omdala nabantwana abang-3 ugcoka imbatho esimhlophe naye ukuthi uyashada. Akaqondi ukuthi ingubo emhlophe isho ukuthini.
Because we don't understand the meaning of this.
Asiqondi ukuthi kusho ukuthini.
Others have been sleeping together last night and then today they are getting married and then we give them a white wedding gown.
Labanye benta lokungcola kwabo labakwenzako namuhla bagcoka ingubo lemhlophe.
because we don't understand all the
funde kuloko bazalwane ingoba umuntu akaqondisisi kusho ukuthini ukugcoka ingubo lemhlophe.
If we do things without asking a question, why, what does this mean?
Asibe bantu bazalwane labafunda ukuthi nasenza into sizibuze ukuthi isho ukuthini,
and then we will do things in a way that needs to be done.
So siyakukhona ukwenza izinto ngendlela izinto zenzeka ngakhona.
Even if you can ask yourself, what does it mean to be part of the church?
Jibuto mbuzo njalo sihlobo sami, kusho ukuthini ukuba munye ube ingcenye yelibandla na?
That will make you to be the right member of the church.
So lokwenza ukuthi nangemqondo uthathe imzalwane futhi ube ngumuntu lokuqondzile ukuba ulimember lelibandla.
But if you don't have the right mentality about church membership,
so umungaqondi ukuthi kwentekani ebandleni nokuthi libandla kuze ube libandla kufuneka kwentekeni,
you'll have wrong expectations of the church.
Utaba netimbo leti wrong lo tubekile emqondweni wakho enhloko.
So as we know, what does it mean to be part of the church?
So siyathi ke bazana ukusho ukuthini ukuthi sibe lilunga lelibandla.
And what does it mean to wear a white garment?
Kusho ukuthini ukuba sigcoke ingubo emhlophe, kusho ukuthini?
That means we need to be pure before Christ.
Bazalwane ingubo lemhlophe isho ukuthi ungcwele, ucwebile phambi komyeni lo ngukristu. Nathi sibonakala njengalaba cwebile phambi komyeni lo ngukristu Jesu ngaphambi komshado.
And if there happens to be a spot in that white dress,
so uma kungenzeka kube nento nje lemnyama lebonakalayo kumhlophe lokugcokile,
Paul said he is sanctifying the church by the washing of water, which is the word.
So kuze sibe mhlophe ngalokucebe kakhulu ngako njalo sitha ebandleni sigezisiswa kuze sibe mhlophe ngelivi lenkosi, yiloko lokusigezako.
So we will clean the church now and then.
So kancane kancane bazalwane siyawugeza sigezisane kulela livi laNkulunkulu.
We will clean our acts now and then.
So tento izenzo zethu funa zilungiswe mihla namalanga ngezwi likaNkulunkulu kuze sibonakale sibe yilabo abagcoka umhlophe ngaphambi komyeni uKristu Jesu.
We can bow in prayer.
So siyathemba bazalwane sikuzwile lokho, sengathi iNkosi ingabusisa. Sivale emehlo sisathandaza.
Gracious Heavenly Father, we thank you for the church. We are so blessed, Lord, to be part of it. We didn't do nothing to deserve the righteousness that it is imparted to us. It is even impossible for us, O Lord, to even work this righteousness. But Father, by your word, by the keeping of the Holy Spirit, by the work of the Holy Spirit that sanctifies us, Lord, we are able to live a Christian life. Lord, you have given even the right to discipline, the authority to deal with issues in the church, to men who are subject to sin themselves. But Lord, let us deal with these issues by the wisdom and the grace of the Holy Spirit in our lives. As we build this church, O Lord, even many other churches that are being built out there, we pray that, Lord, you may give this spirit of meekness and the spirit of love, love for the purity of the church, and Lord, the love that, Lord, we might present the works of righteousness before your God, our Father. We ask, Lord, in the name of Jesus, to bless this church as we go on to live. Encourage the discouraged. Give knowledge to the unknowledgeable. And Lord, give wisdom to those who need wisdom to deal with the issues of life. In the name of your Son, our Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.
Amen.